Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ikanshinga kumenyekanisha isezerano ry'ubugingo duherwa muri Kristo Yesu, ndakwandikiye Timoteyo, mwana wanjye nkunda. Imana Data ikugirire ubuntu, iguhe n'imbabazi n'amahoro, ifatanyije na Kristo Yesu Mwami wacu. Ndashimira Imana nkorera mfite umutima utandega ikibi nk'uko basogokuruza babigenzaga. Mpora nkwibuka ijoro n'amanywa uko nsenze. Iyo nibutse amarira yawe, nifuza cyane kongera kukubona kugira ngo ngire ibyishimo bihebuje. Ndibuka kwizera Kristo kwawe kuzira uburyarya. Uko kwizera niko nyogokuru wawe Lowisi yari afite uhereye mbere, nyuma nyoko Unise nawe agira uko kwizera, kandi sinshidikanya ko nawe ariko ufite. Niyo mpamvu nkwibutsa ngo umere nk'uwatse umuriro, ukangura Imana ikurimo Imana yaguhaye igihe nakurambikagaho ibiganza. Koko rero, Mwuka Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo ni Mwuka uduha ububasha n'urukundo no kumenya kwifata. Ntukagire isoni zo guhamya Umwami wacu, kandi ntugaterwe isoni n'uko mfunzwe bamumpora, ahubwo wemere kugirirwa nabi kimwe nanjye kubera ubutumwa bwiza Imana ibigushoboje. Niyo yadukijije, iduhamagarira kuba intore zayo bidatewe n'ibikorwa byacu, ahubwo bitewe n'umugambi wayo n'ubuntu yatugiriye. Kuva mbere na mbere, Imana yatugiriye ubwo buntu muri Kristo Yesu, ariko noneho bwashyizwe ku mugaragaro igihe Umukiza wacu Kristo Yesu yazaga. Niwe watsembye ubushobozi bw'urupfu maze ahishura ubugingo budashira akoresheje ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashinzwe gutangaza ngo mbubere intumwa n'umwigisha. Ni nayo mpamvu ituma mbabazwa nti, nyamara ntibinkoze isoni kuko nzi uwo nizeye, kandi nkaba nzi neza ko afite ububasha bwo kurinda ibyo yanshinze kugeza kuri wa munsi Kristo azazaho. Inyigisho zishyitse wanyumvanye uzifate urugero uzajya ukurikiza, bityo ukomere kuri Kristo Yesu umwizeye kandi ufite urukundo. Ibyiza washinzwe ubirinde ufashijwe na Mwuka Muziranenge uba muri twe. Nk'uko ubizi, abo mu ntara ya Aziya bose barantereranye, barimo Figero na Erimogene. Nyagasani nagirire neza urugo rwa Onesiforo kuko yampumurije kenshi ntaterwe isoni n'ingoyi ndiho, ahubwo akigera i Roma yanshatse ashyizeho umwete maze arambona. Ntawe ukurusha kumenya ibyiza yangiriye turi Efeze. Kuri wa munsi Nyagasani azamugirira imbabazi zitangwa na Nyagasani ubwe. Timoteyo wa kabiri, umutwe wa kabiri. Wowe rero mwana wanjye, uhagarare kigabo ubishobojwe n'ubuntu Kristo Yesu akugirira. Ibyo wanyumvanye hari abahamya benshi, nawe ubishinge abantu b'indahemuka bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira amagorwa nk'uko bikwiye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje uwamwohereje ku rugamba, kandi igihe abantu barushanwa ntawahembwa ikamba rigenewe abatsinze keretse akurikije amategeko y'irushanwa. Umuhinzi kandi ni we ubanza kuganura ku byo yavunikiye. Uzirikane ibyo mvuze, Nyagasani azaguha kubisobanukirwa byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye kandi ukomoka kuri Dawidi, nk'uko ubutumwa bwiza namamaza bubivuga. Ubwo butumwa nibwo mporwa ngashyirwa no ku ngoyi nk'umugizi wa nabi, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntirishyirwa ku ngoyi. Niyo mpamvu nihanganira byose kubera b'Imana yitoranyirije, kugira ngo nabo bahabwe agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo hamwe n'ikuzo rihoraho. Iri jambo ni iry'ukuri. Niba twarapfanye nawe, nanone tuzabanaho nawe. Nitugumya kwihangana, tuzimana ingoma nawe. Nitumwihakana, nawe azatwihakana. Niyo twamuhemukira, we ahora ari indahemuka kuko atabasha kwica isezerano. Ibyo byose ujye ubyibutsa abantu bose, ubihanangiza utanze Imana h'umugabo, ngo birinde amagambo atera impaka kuko ntacyo amaze uretse gusenya abayumva. Ujye wihatira kwishyira Imana uri umukozi ushimwa utagomba guterwa isoni n'umurimo ayikorera, ahubwo avuga ijambo ryayo ry'ukuri uko riri. Naho amagambo y'amanjwe y'abatemera Imana ujye uyagendera kure, kuko abayasamarira barushaho kutayubaha. Inyigisho zabo zimunga abantu nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo harimo Himeneyo na Fileto. Barateshutse bareka ukuri, bavuga ko izuka ry'abapfuye ryarangiye, bityo bagatesha bamwe Kristo bemeraga. Nyamara haracyariho ifatizo rikomeye ryashyizweho n'Imana rirangwa n'iri jambo ngo Nyagasani azabe, kandi ngo uvuga ko ari uwa Nyagasani wese nareke gukora ibibi. Mu nzu nini ntihaba ibikoresho bya zahabu n'ibya feza gusa, haba hari n'ibindi byakozwe mu biti no mu ibumba. Bimwe bigenerwa imirimo y'icyubahiro, ibindi imirimo isuzuguritse. Uwiboneza rero akimaraho ibyo bibi, azaba igikoresho kigenewe imirimo y'icyubahiro, cyeguriwe nyiracyo, kikamugirira akamaro kandi gikwiranye n'ibikorwa byiza byose. Irari rya gisore ujye urigendera kure, ahubwo ushishikarire kuba intungane n'indahemuka no kugira urukundo n'amahoro, ufatanyije n'abandi biyambaza Nyagasani bataryarya. Naho impaka ziterwa n'ubujiji n'amanjwe ujye uzirinda, kuko uzi ko zibyara amahane. Erega ntibikwiye ko umugaragu wa Nyagasani agira amahane, ahubwo akwiriye kuba umugwaneza kuri bose, ushoboye kwigisha kandi wihangana. Agomba kwigisha abamurwanya afite ubugwaneza. Ahari Imana yazabemeza kwihana, bagasobanukirwa neza ukuri kwayo, bityo bakabasha kwisubiraho maze bakigobotora mu mitego y'umwanzi Satani wabagize imbohe ze ngo bakore ibyo ashaka. Timoteyo wa kabiri, umutwe wa gatatu. Umenye neza ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bikomeye. Abantu bazaba bikunda, bakunda ifaranga, birata, bikuza, batuka Imana, batumvira ababyeyi. Bazaba ari indashima, batubaha Imana, badakunda ababo, batagira impuhwe, babeshyerana, bahubuka. Bazaba ari abanyarugomo n'abanzi b'ibyiza, abagambanyi n'ibyihebe n'abikakazi. Bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bazigira nk'abubaha Imana ariko bahinyura ububasha bitera. Abo bose ujye ubagendera kure. Bamwe muri bo bakunda gusesera mu mazu, bakigarura ingirwabagore zashenguwe n'ibyaha, zigengwa n'irari ry'uburyo butari bumwe. Ni abantu bahora biga iby'Imana ariko ntibigere bamenya ukuri kwayo. Nk'uko Yane na Yambure barwanyije Musa, ni nako abo bantu barwanya ukuri. Ni abantu bafite ubwenge bwononekaye, kandi kwemera Kristo kwabo kwarahinyutse. Ariko rero ntaho bizabageza, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira bose nk'uko byagenze kuri Yane na Yambure. Ariko wowe wakurikije neza ibyo nigisha n'uko nifata n'ibyo ngamije, uzi kandi kwizera kwanjye no kwihangana kwanjye, urukundo rwanjye no kudacogora kwanjye. Uzi n'ukuntu natotejwe, ndetse n'amakuba nagiriye mu mujyi wa Antiyokiya n'uwa Ikoniyo n'uwa Lisitira. Mbega ngo ndatotezwa! Nyamara ibyo byose Nyagasani yarabinkijije. Erega n'ubundi abashaka bose guhora bubaha Imana kubera Kristo Yesu n'ukuri bazatotezwa. Naho abagizi ba nabi n'abashukanyi bazarushaho kuba babi, bayobya abandi, nabo bagire ababayobya. Ariko wowe ukomere ku byo wigishijwe, ukiyemeza ko ari iby'ukuri, kandi ukabuzi neza ababikwigishije. Uhereye mu buto bwawe wamenye ibyanditswe Imana yatugeneye, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukugeza ku gakiza ubikesha kwizera Kristo Yesu. Ibyo byanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse kandi atunganirijwe rwose gukora ibyiza byose. Timoteyo wa kabiri, umutwe wa kane. Ndakwihanangiriza ntanze Imana h'umugabo hamwe na Kristo Yesu uzacira imanza abazima n'abapfuye, no kubera kuza kwe aje kwima ingoma ye. Utangaza ijambo ry'Imana, urivuge mu gihe cyiza no mu gihe gikomeye. Ukosora abantu, ubacyahe, ubahugure, ufite kubihanganira no kubigisha ubutitsi. Koko igihe kizaza, abantu bamwe be kwihanganira inyigisho zishyitse, ahubwo bakurikiza ibyifuzo byabo bwite. Bityo, bazikoranyirizaho abigisha benshi, bababwira ibihuje n'ibyo bashaka kumva. Bazajya bica amatwi ngo batumve ukuri, ahubwo bahindukirira ibitekerezo by'imburamumaro. Nyamara wowe uramenye, uko byaba kose, ujye wirinda muri byose, wihanganire kubabazwa, ukore umurimo wo gutangaza ubutumwa bwiza, bityo urangize umurimo washinzwe n'Imana. Naho jyewe, dore ubu ndenda gutangwaho igitambo. Igihe cyanjye cyo kwitarura kirageze. Narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Ahasigaye, nteganyirijwe ikamba ry'ubutungane, ryo Nyagasani azangororera, we mucamanza utabera, umunsi azazaho. Sijye jyenyine azariha, ahubwo azariha n'abantu bose bazaba bafitiye ubwuzu kumubona ahingutse. Wihatire kungeraho vuba, kuko Dema yantereranye abitewe no gukunda iby'iyi si. Yigiriye Tesaloniki, Kiresensi ajya mu ntara ya Galati, naho Tito ajya mu mujyi wa Dalumatiya. Ruka wenyine niwe turi kumwe. Uzaza unzaniye Mariko, kuko angirira akamaro mu murimo. Tikiko namutumye Fezi. Uzaza unzaniye Igishura na Sizitirowa kwa Karupo, hamwe n'ibitabo cyane cyane iby'imizingo y'uruhu. Umucuzi Alegizanderi yankoreye ibibi byinshi. Nyagasani azamugirira ibihwanye n'ibyo yakoze. Nawe umwirinde, kuko yarwanyije inyigisho zacu bikomeye. Mu iburana ryanjye rya mbere, ntawamperekeje, bose barantereranye. Imana ntizabibahore. Nyagasani, we twari kumwe, bityo mu bubasha ngo ntangaze ubutumwa bwiza mu batari Abayahudi, bose babwumve. Bityo yangobotoye nkumvanye mu rwasaya rw'intare. Nyagasani azandokora ibibi byose bangirira, nyuma azangeze mu bwami bwe bwo mu ijuru, nahabwe ikuzo kw'ibihe bihaye ibindi. Amina. Tasha, Prisila na Akwila, kimwe n'ab'urugo rwa Onesiforo, Erasto yagumye i Korinto, naho Tirofimo na Musizi Mileto arwaye. Uzagerageze kuza mbere y'amezi y'imbeho. Uburo na Pudensi na Rino na Kiraodia n'abavandimwe bose ngo mutahe. Nyagasani abane nawe, nagumye kubagirira ubuntu mwese.